Hey yo, Ganado. Okay, Iceton, Lego. Okay, Mairo Tizo. River Sebiti. Oye.
Gramach.
Yeah. Hati sinelevo ya osha. Ndizipanga zanga, ndinaka kwada, anandika anase. Pamaso pazinzanga, anandinyoza, anandituza, kundifusa, ndiwenda. Ndina muguza, why you doing this, baby? Kodi wata, ndina mutoga, Mairo Tizo, sininga kale pano ase. Iceton, kuzandikola gani, take it easy, ase. Ndina muguza, ndine wosweka, ndima, ndizi tani, bro. Life is a beautiful thing, koma panopa, sindisa konda, so. Now I'm feeling to live, memories, kundikila mtima. Akakala, ndine maoneka, wachikondi, kwa zizake, mandi ye peace. Love you, mwai, enasimena kunene pera, enasimena kukondelera. Mango kalira, kukanga, nangati, watopa, nanendi.
Chiko, ndina puta, mtima unasweka, ningo tole, lazi, dudes, waine. You used to be the one for me. Nkalimba ntima ndiwe chiko ndisi chingate. Koma iwe boza, iwe boza. Wanditoreza choka, ine choka. Kukonda ndinka konda ni mawopa. Kundi wombeza koma nza vula lanso.
Oye, chiko ndi ndijo goma se. Maso ndijo vuta ukakumana ndo kukonda da. Umajimba sugar. Love you mwe ya nzanga kuimva kukoma. Koma ine drilin kukumana ndizo koma. Ndima laka laka nita seka maso. Tisaza konde, tisaza wone hena waso. Ndika makala sindi mapeza minenge ya chikondi. So mene tingi zita kumana nazo zimiga panga so easy. Now I'm feeling to live, memories kundikila mtima. Akakala ndine maoneka wachikondi kwa zisake mandi ye peace. Love you mwe, enasimena kunene pera. Enasimena kukondelera. Mango kalira kukanga nangati watopa na nendi.
Chikondi chena puta, mtima unasweka ningo tole lazi dudes waine. You used to be the one for me. Ndinkalimba ntima ndiwe chiko ndisi chingate. Koma iwe boza, iwe boza. Wanditoreza choka, ine choka. Kukonda ndinka konda ni mawopa. Kundi wombeza koma nza vula lanso. Koma iwe boza, iwe boza. Wanditoreza choka, ine choka. Kukonda ndinka konda ni mawopa. Kundi wombeza koma nza vula lanso.